Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu, radio inshuti ya bose na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza inshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, inama nkuru y'abepiskopi gatolika yasabye abarundi kunga ubumwe kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Umwepiskopi wa diyosezi nkuru ya Bujumbura yabivugiye muri misa kuri uyu wa gatandatu, ubwo kiliziya gatolika yizihizaga umunsi mukuru wahariwe umuryango. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika risifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ariko arasigura ijambo ry'Imana ryazirikanywe mu nkuka y'imisa y'uno wa gatandatu muri Cathedrale Regina Mundi iri mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Umwepiskopi wa diyosezi nkuru ya Bujumbura yabwiye abemera ba Gatolika ko mu mibereho yo ku isi hamyeho ibitagenda neza.
Mu mibereho y'abantu bo kuri iyi si, amatati, ukutumvikana, mbere no gutandukana kwama twabibonye. No mu ijambo ry'Imana turabibona. Kuva ku bavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, kandi bari bakiri babiri gusa, bararonse ikibatuma batana kumwikomo babarashwanye. Ibyo byose ijambo ry'Imana ryubahuka kuza rirabitubwira mu ijambo ryayo, kugira ngo tumenye ko uwishimiye gusa uyu muvukano w'amaraso akishimira umuvukano w'akaryango w'intara w'ibyiyumviro n'ibindi nk'ibyo abafashe inzira idashika.
Muri iryo jambo ry'Imana ryazirikanywe kuri wa gatandatu mu nkuka y'imisa yo guhimbaza umunsi mukuru w'umuryango, Musenyeri Gervasi Banshimiye Busa yashimangiye ko ahari urwankata mahoro harangwa. Atanga akarorero ko muri kahise kabi Uburundi bwaciyemwo.
Nje nibuka ko no muri Uburundi bwacu hageze igihe kimwe akagira abantu bagira indoto, no kwita ko ari indoto mbi, bigeze kurazirana ngo tugomba amahoro, ngo abahutu nibabahe intara, abatutsi babahe iyindi. Sinzi mbere ko nyabayo bibutse yuko abatwa nabo bubaha iyindi ntara, ntabyo njibuka neza. Izo ni indoto mbi. Indoto nziza ni izuko Abarundi bemera bagasubiza hamwe bagasangira ibyo Imana yabasangije atagukumirana. Ubundi bwo nta na bamwe azokwigira baronka amahoro. Tuzoza turakurakuranwa gusa guhezanya hanze, kandi twese twanduruke tugorwa nguko tumaze kubyibonera ko inshuro nyinshi.
Akikujwe n'abepiskopi gatolika b'i Burundi, Musenyeri Banshimiye Busa Gervasi yabwiye abakristu baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu gushira imbere ikiyago, ivyo bafasha gusubiza hamwe nkuko umwungeri wa diyosezi nkuru ya Bujumbura abibasaba.
Nitukaronderera amahoro mu gushwana no mu gutandukana, nta mahoro ashoboka. Amahoro nyayo ari mu bumwe, ari mu gusubiza hamwe, mu gusangira. Turacemeza ko tugomba kubaka ibirama, tubwirijwe kuza turafata mwe n'izo nzira z'ukwemera, tugahura n'abo tudahuza, tukavugana ibitugoye, tukagira rero icyo dupfundikiye hamwe, kuko nta bamarana urugendo bataganira. Mu mibano yacu no mu gihugu cyose nyene tutageze umutima wo kwicisha bugufi, kandi ngo bamwe bose barondere kuraba icogirira neza abandi, tureke kuguma twiraba bamwe bose twiyita indanga. Ntituzosubiza hamwe bimwe bivuye ku mutima. Aha rero niho nk'ababaye ibiremwa bishasha tubwirijwe kuba umwambiro muri iyi si. Intererano y'amahoro n'ugusubiza hamwe duhamagariwe gutanga bidusaba twese guhinduka.
Inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika y'u Burundi isanga kandi Abarundi bari bateye intambwe mu gutera igikumu ku masezerano y'Arusha mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2000. Umwepiskopi wa diyosezi nkuru ya Bujumbura Gervasi Banshimiye Busa agasaba Abarundi bose, abakuru n'abato, gushyira imbere gusubiza hamwe mu ntumbero yo kwirinda ico cose coza kibatandukanye.
Mu Rwanda mu karere ka Rusizi haravugwa ikibazo cy'umuhanda uhuza imirenge itanu wangiritse ku buryo utakiri nyabagendwa. Abatuye iyo mirenge bagasaba inzego z'ubutegetsi kuwukora kuko ubuhahirane bwahagaze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yasuye abatuye iyo mirenge adutegurira inkuru ikurikira.
Reba nyine ukuntu ahanga hameze hageragamo hano gutya haratengagurika.
Muriho mbebere na gatatu, bebere na kabiri gutya bese arahanyuraga umuhanda ari muzima cyane. Wangitse guhera bibiri gatandatu.
Ni bamwe mu batuye mu murenge wa Gitambiho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umuhanda bavuga wahoze ari nyabagendwa ubukaba warangiritse. Ni uw'amashesha mibiri zuhuza imirenge itanu kuri cumi n'umunani igize ako karere. Ku bigaragarira amaso, uyu muhanda wagiye utengurwa n'amazi y'isuri ku buryo ubu nta kinyabiziga gishobora kuhanyura. Abo kimwe na bagenzi babo mu yindi mirenge yaho zikoresha uyu muhanda bakavuga ko ubu bari mu bwigunge bukabije bitewe n'iyangirika ryawo.
Bari baraduhaye bisi ikazamuka hano tukagira imibirizi ku mafaranga makeya, ariko bisi iburaho inyura nta muruko ijya mu isoko kwezi tukumiriye.
Ubu muturage aracakaye kubera kubura ahantu ashorera ibyiwe yesheje, kubera nta bacuruzi nyine abacuruzi banyuza se imodoka kugira ngo bashobore kuza kumugurira.
Nta buhahirane buboneka, imodoka zarahagaze, hari abakoresha amatafari yava za kamoza zajya muri site, nta modoka zitambuka. Ndongo dufite ikibazo mbese
twarabangamiwe cyane kubera ko twajyaga mu karangiro tugategera bisi hariya ku muhanda igahita tuzamura no mu kugaruka ntibitugore. Imibirizi kwagira ntibyagoranaga, ariko kugera uyu munsi ni ugukoresha amaguru cyangwa se tukajya gutegera mu Bugarama.
Uretse ubuhahirane hagati y'abatuye iyi mirenge busa n'ubwahagaze, uyu muhanda ni wabahuzaga n'ibitaro bya Mibirizi byakira abatagishoboye kuvurirwa ku bigo nderabuzima. Aha naho kugerayo kuri ubu ariko ntibiboroheye.
Ambulance yajyaga izamuka hano ijyana abarwayi Mibirizi, ntabwo ikibonaho inyuro. Dusigaye twarigorewe mbega. Ujya kugeraho wananiwe no gupfa, ahubwo n'upfa aba yapfuye.
Nk'ubu nuvuga ngo umwana bashobora kumukura hariya arembye kuzenguruka iriya epfo bikaba byamutera ingaruka zo kugwa mu nzira, ariko iyo banyuze hano n'ibirometero bikeya kugera Mibirizi byabaga bikoroheye.
Twebwe turarwaje umuntu yashyika mu bitaro bya Mashisha kugira ngo azaveyo uzajye kumushanga ari umubyeyi ufite inda wibungenje kubyara. Ambulansi iza gutabaraho ntiboneho icyo ikabanza kuzenguruka za site za muhewe ubwo mubyeyi se azashyika biri gute.
Abaturage bo muri iyi mirenge bavuga ko ingorane baterwa n'iyangirika ry'uyu muhanda badahwema kuzigaragariza inzego z'ubutegetsi, ku bwabo bakabona harabayeho igisa no kubarangarana. Bagasaba rero ko nabo bakwibuka.
Ntacyo tutakoze rwose, inteko y'abadepite irangiye icyo kintu barakizi. Niyi ngiyi igiyeho ejo bundi mwiyamamaza ryabo twabibabwiye, twebwe nta muhanda dufite.
Mbona abatuyobora basa nk'aho baturangaranye. Twaherekera dutaka tugaragaza kuko dukeneye umuhanda, tumeze nk'abafungiranye, ariko nta muntu wabashije kutwitaho. N'ubushize umusaza yaradusuye uri utuyobora, turijuje ati kuki uriya muhanda batawuvuze, dukeneye umuhanda.
Turifuza ko Leta rero yadufashe ikatuzanira nk'inkunga nyine ikadukorera kuri uno muhanda, natwe tukarako twagira ku iterambere. Uno muhanda ukoze nta kunta ino ari gutya haba hameze hakwisumbushaho kurushaho kubyiza.
Icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere zivuga ko ziri mu biganiro n'urwego rwa Leta rushinzwe iby'ubwikorezi ku buryo uyu muhanda watangira gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi k'uyu mwaka turimo. Bwana Kayumba Ephrem ayobora akarere ka Rusizi.
Hakozwe devi yakwifashishwa mu gukora umuhanda wose, hanakorwa na devi yakwifashishwa mu gusana ibice byangiritse kugira ngo imodoka zibashe gukomeza kugenda. Nk'akarere tukaba ura mushinga tuwushyira mu mishinga duha priorite cyane, ariko birumvikana kuko iyo urebye amafaranga y'imisoro yakirwa n'akarere ni amafaranga adashobora gukora ura mushinga. Rero tukaba dufite icyizere ko ubwo twinjiye mu gushaka ingengo y'imari y'umwaka utaha tuzabona igisubizo, ku buryo mu gihe imvura izaba itangiye guhituka mu kwezi kwa gatandatu mu kwa karindwi tuzaba dufite icyerekezo kikizakorwa hagati y'izo nzira zombi, gusana ahangiritse cyane cyangwa se kuba dushobora gukora umuhanda wose.
Umuhanda Mashisha Mibirizi mbere y'uko wangirika wakoreshwaga cyane n'abatuye imirenge ya Gitambi, Gikunda Mvura, Nyakabuye, Butare Muganza ndetse n'igice cya Bugarama hose ho mu karere ka Rusizi. Ku batuye ibyo bice byiganjemo abahinzi n'aborozi bavuga ko ikorwa ryawo ryakongera iterambere mu bice batuyemo kuko ubu basa n'abafungiranye mu birebana n'ubuhahirane. Urwego rw'akarere rugaragaza ko kuwukora bundi bushya bisaba agera hafi kuri miliyari makumyabiri z'amafaranga y'u Rwanda. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku ma radio yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro ejo.
Amahoro y'Imana, nshuti bakunze baradijwe rya Amerika, byumwe hariko mwe bakunze b'ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ishufu Eco, ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu muryango ukabukorera Kigali mu Rwanda. Iki kiganiro gihagarona n'Igena na Roger, Mizero Crispe ari kubahanga bw'ibyuma. Naho nge ubasuhuza kandi nkabaye kaze muri iki kiganiro nitwa Jaime Muhawe nayo.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM.
Mu muco wa hambere mu Rwanda rwa Gasabo, itabi n'inzoga byari bimwe mu biranga umuco nyarwanda, ku buryo ndetse mu mihango y'ubukwe cyane cyane mu gusaba no gukwa wasangaga byiganjemo. Yewe ntibyagombaga kubura mu bisabishwa, ku buryo umukwe yageraga kwa sebukwe yagombaga kubanza gutumura ku gatabi agasoma no ku nzoga ngo babone ko ari umugabo ukwiye umukobwa wabo koko. Nubwo kunywa itabi n'inzoga byari mu muco w'abanyarwanda, byakorwaga n'abakuze b'igitsina gabo kandi nabo bakanywa mu rugero. Nyamara uko ibinyejana bigenda bisimburana, usanga ibintu bigenda bihinduka, aho rumwe mu rubyiruko rw'u Rwanda usanga rwijandika mu biyobyabwenge, mbese bakabihindura nk'ifunguro rihoraho, hirengagijwe ko iyo berengeje ikigero bishobora guhinduka ibiyobyabwenge. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mpera z'umwaka wa 2016 bwerekanye ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 34 rwanyoye ibiyobyabwenge inshuro irenze imwe. Iyi Minisiteri ikavuga ko ibingi biteye impungenge, dore ko 55% by'urubyiruko rwo mu Rwanda bakoresheje ibiyobyabwenge bitandukanye, yaba inzoga cyangwa itabi. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwo rukaba ruvuga ko abagera kuri 70% bafunze babakurikiranyweho kunywa cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku biyobyabwenge mu rubyiruko, twibanda ahanini ku rubyiruko rw'abakobwa. Turaza kurebera hamwe ingaruka bigera ku buzima bwabo, cyane cyane ubuzima bw'imyororokere. Turaza kumva kandi icyo bamwe mu bakobwa bavurirwa mu kigo Huye Isange Rehabilitation Center cyakira ababaswe n'ibiyobyabwenge, batubwire zimwe mu mpamvu zabateye kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'inama bagira bagenzi babo. Turumva kandi icyo bamwe mu baturage twaganiriye batekereza kuri iyi ngingo. Ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva icyo muganga uvura indwara z'abagore avuga ku ngaruka zigera ku bari n'abategarugori banywa ibiyobyabwenge, ndetse twumve n'inama abagira. Nawe uduteze amatwi, ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro utanga ibitekerezo, ingero cyangwa se inyunganizi ubinyujije mu butumwa bugufi, aho wifashisha telefone yawe ngendanwa ukatwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu, aho kuri WhatsApp watwandikira kuri 0778 58 14 11. Naho kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube ujya hashakishirizwa ukandika ijambo EJF Echo.
Kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Ntabwo agisoma akubita ku munwa ubona gahita gotonera ijisho ryarahiye imbere y'imodoka zirahagarara Mugo Watiwe mikoko n'umuvuduko w'ibisukika Ikinyoka yanga kwisini kimwe namazi ya robine Guruguru guruguru Icyaka cyamubanye cyorezo nabuza maherezo.
Dani Vumbati ni umusinzi ariko n'uwacu ngo ntitukamutererane nubwo ari umunywe ariko n'uwacu. Dani Vumbi rero bavandimwe icyo tubwira ahangaha nuko ba bantu batagisoma ahubwo bagotomera ku munwa babandi cyaka cyabanye icyorezo, twabagira inama yo kunywa gake byaba ngombwa bakazireka, ariko ntago dukwiye kubatererana kuko nabo ni abacu, twabagira inama cyangwa se tukabajyana no kwa muganga kuko buriya ngo kunywa nyinshi hari igihe biba ari uburwayi.
Iki ni ikiganiro ejo.
Kandi kuri we ngo kuzivanga yumva ritoto Guruguru guruguru umubava horana Numufuki umegere yuhitu singa Guruguru guruguru.
tugaruka mu kiganiro reka twumve bamwe mu baturage baganiye na mugenzi wacu Itimana David maze bambugira icyo batekereza cyaba gitera bamwe mu bakobwa kwishora mu biyobyabwenge.
Urubyiruko ntabwo rufite inshingano zihagije zatuma bagira ibindi bintu bakurikirana mu buzima busanzwe bifite akamaro, harimo nk'imirimo cyangwa se kwiga kuri bamwe na bamwe nabo ntibigikunda kuko umwana arangiza secondaire ukomeza kaminuza bikaba bitagishobotse. Habaho guhitamo nabi, ugasanga umwana cyangwa se n'undi muntu w'urubyiruko aranywa ibiyobyabwenge yiyumvisha ko ari cyo kintu cyamufasha gukira stress, yaba stress zo mu muryango ziwabo bindi bitagenda neza, yaba stress z'ubuzima, kubura imirimo, kubura amerekezo, bikamutera kuba yakumva ko kunywa ibiyobyabwenge ari cyo byamufasha.
Njye mbona ikintu gitera urubyiruko kwishora mu biyobyabwenge ari ukuba badasobanukiwe n'ububi bw'ibiyobyabwenge, ko nta mwanya baba bahawe uhagije wo gusobanurirwa ububi bw'ibiyobyabwenge.
Cya mbere harimo kubura igitsure cy'ababyeyi, kuko mu bigaragara muri ino minsi ababyeyi baba bahugiye mu kazi ntibabona umwanya uhagije wo kuganira n'abana babo, bababwira ibibi byo batagomba kwishoramo n'ibyiza bagomba gukora. Icya kabiri ni ibibazo by'imiryango, hari abana bakura nta babyeyi bafite cyangwa se hari ibibazo byinshi mu muryango wabo, bigatuma ariho bashobora kubonera nk'uburuhukiro cyangwa se ibyishimo cyangwa kwiyibagiza ibyo bibazo biri iwabo.
Icya mbere ababyeyi batabitaho, noneho bigatuma umwana yiheba, and then mu biyobyabwenge akaba ariho amwepfa, bikamufasha nyine kutiheba cyane cyangwa se bikamufasha no gutekereza ibindi bintu biri a part y'iby'ubuzima bwiwe.
Imyaka yabo kumva ko bari kurya ubuzima, bari kurya isi, kumva ko ari ibintu byiza cyane, iyo banyweye ibiyobyabwenge bakababeshya ngo bibagirwe ibibazo, ngo bajya hayi, ibintu nk'ibyo ngibyo.
Akenshi wenda mu bigo by'amashuri ugasanga ugiye ku kigo aba bagenzi bawe barabinywa, ugende muri icyo kigare nawe utangiye kubinywa, ibyo ngibyo nibyo bituma abana benshi urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge.
Impamvu mbona urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, iya mbere ni ukwigana. Ukigana umuntu kuko umufana ari umustari, akumva ko nawe uramutse uyinyweye ntacyo byagufasha, nyamara nta kwimenya kurimo. Icya kabiri ni utwiziramo imbaraga zidasanzwe mu biyobyabwenge, haba mu mitekerereze ndetse no mu buryo bw'umubiri, kumva ko ufite imbaraga, wagira imbaraga zidasanzwe.
Biterwa ahanini n'ibigare baba bagenderamo, babona abagenzi babo bari kubinywa nabo bakumva ko bakwiye kubifata.
Akenshi wenda mu bigo by'amashuri ugasanga ugiye ku kigo aba bagenzi bawe barabinywa, ugende muri icyo kigare nawe utangiye kubinywa, ibyo ngibyo nibyo bituma abana benshi urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge.
Mugenzi wacu David Hitimana turamushimiye cyane ku kiganiro cyiza yagiranye n'aba baturage, tunabashimira nabo ku ruhare badahwema kugira muri iki kiganiro. Nk'uko nari nabibararikiye tugitangira, reka noneho tunyarukire mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, mu kigo Huye Isange Rehabilitation Center gishinzwe kuvura no kugira inama abaswe n'ibiyobyabwenge. Twumva icyo bamwe mu bakobwa baganiriye na mugenzi wacu Nishimwe Ariete bamubwiye cyabateye kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'inama bagira abagenzi babo.
Ubufasha dukeneye bwa mbere ni uko ari abo tubana, ari abatuvura, bagomba kutwumva. Nk'uko twabivuze ni uburwayi, ntabwo umuntu aba yabwihamagariye, asabwa kuba yakumva cyane cyane n'abamwegereye, abo babana bakamenya uburyo bamuherekeza.
Uyu ni umwe mu bakobwa wagize uburwayi bwo kuba imbata yo kunywa ibiyobyabwenge, uyu munsi aherwa ubuvuzi mu kigo cya Isange Rehabilitation Center. Iki kigo giherereye mu murenge wa Ngoma, akarere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ikigo kinini cyumvikanamo umutuzo ukinjiramo. Usibye kwita ku barwayi, iki kigo kandi kibagenera urubuga rwo kwidagadura mu mikino inyuranye, amacumbi n'amavuriro. Muri iki kigo bifite isuku igaragarira amaso. Iki kigo kugeza ubu kimaze gufasha abarenga 1,000,000 mu myaka 4 kimaze gitangiye. Babiri mu bakobwa bakurikiranwa muri iki kigo baribuka uko bari babayeho mu gihe bakoreshaga ibiyobyabwenge.
Ubuzima twari tubayemo bwari bugoye, cyane cyane tumvikana nabo mu bana, buri wese atakwishimiye. Muri make ubuzima bwari bubabaje.
Mbere yo kugirana ikiganiro n'aba bakobwa badusabye kutagaragaza amazina yabo, ni ukumwe tumwita Keza, undi tumwita Isheje. Aha Isheje yakoreshaga ibiyobyabwenge kandi yubatse, yibuka ko atigeze amenya ko burya kuba imbata y'ibiyobyabwenge ari uburwayi.
No, badufasha kutuganiriza, kutwumva yuko ari ububata twagiyemo, ni ari indwara.
ariko twebwe tuba tutazi. None aho kugira ngo ushakishe solution muri icyo kiyobyabwenge ukaganira n'abo baganga, kuko benshi iyo dufite ikibazo nko mu rugo n'urugero nkanjye uba wumva aho wahungira ari muri izo nzoga, kandi wamara kuyinywa stili ntigukemurire ikibazo ahubwo ikagukenesha ikagusubiza ahandi waruri.
Mugenzi we Keza nawe ntiyari azi ko kuba imbata y'inzoga byari uburwayi. Ese niki cyatumaga akoresha inzoga?
Zanteraga ibyishimo cyangwa se naba mfite nk'ikizamini ku ishuri na yinywa nkumva ko ndi butsinde, cyangwa nagira amarangamutima ababaje nkumva ko nyinyweye ndi butuze.
Isheshe ataraza muri iki kigo buri gihe yashwanaga n'umutware we yumvaga umuti w'ikibazo ari inzoga, ariko ibi byamugizeho ingaruka. Na mugenzi we Keza akomeza atubwira amahirwe byamubujije mu buzima.
Ingaruka zangizeho nataye ibiro, natakaje icyizere muri famili mbese no muri society.
Ingaruka ya mbere ni uko nagiye mbona utuzi twiza cyane twose nkatwivanaho ntawe nyirukanye kubera ko nta mbaraga zo kubahiriza inshingano zanjye nabaga mfite.
Ese ku buzima bw'imyororokere byabageragaho izihe ngaruka?
Nk'uko mubizi mudama agira ukwezi kwabo k'umugore, kandi nabyo ntabwo ari ubuzima bwiza utagize ukwezi nk'abandi badamu ugakubita umwaka ntako utagiye mu mihango.
Kayonde Dewo ni umwe mu baganga bakurikiranira hafi imibereho y'abarwayi muri iki kigo. Avuga ko iyo abarwayi bakigera muri iki kigo bahabwa imiti mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Aha arakomeza adusobanurira.
Ni ubujyanama tubaha nyuma yo guhabwa imiti, dutumiza ku miryango yabo kuko iyo afite icyo kibazo n'umuryango ugifite muri rusange, ibyo byarangira nyine tugategura uburyo bataha sortie temporaire nyuma y'ibyumweru bibiri bakagaruka. Umubare muto niwo uhinduka, ariko umunini ntabwo urahinduka kuko nanubu baracyagaruka.
Keza na Isheja bakomeje urugendo rwo gukira indwara yo kuba imbata y'ibiyobyabwenge, bityo bafitiye ubutumwa urubyiruko.
Nabagira inama yuko bakwirinda ikigare kuko bagenzi babo bamwe bagenda bashuka abandi akaba n'ubirwa amatara abizi.
Inama twabaha ntabwo igisubizo y'ikibazo ufite ari ukujya muri ibyo biyobyabwenge, ahubwo ni ukugana nk'abantu bakuganiriza nk'abakuruta agashobora kukugira inama.
Nubwo inzoga ari kimwe mu binyobwa bikoreshwa mu birori no mu minsi mikuru itandukanye, nyaboneka mwirinde kuzinywa ngo murenze urugero kuko bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Nari Nishimwe Ariete kubw'ikiganiro Ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika mu karere ka Huye.
Turamushimiye cyane mugenzi wacu Ariete Nishimwe ku kiganiro cyiza yagiranye n'aba bakobwa. Mwiyumviye ko abenshi bishoye mu biyobyabwenge kubera inshuti mbi no kudasobanukirwa ko ibiyobyabwenge bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwabo. Mwiyumviye kandi ko byabasigiye amasomo atandukanye, ndetse ubu bakaba bagira bagenzi babo inama yo kureka ibiyobyabwenge. Tubibutse ko icyari kiganiro Ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Naho njye mukomeje kubona muri studio ndi Jaime Mahawe nayo. Uyu munsi turi kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, by'umwihariko twibanda ku bakobwa, turebera hamwe ingaruka bishobora kugira ku buzima bw'imyororokere yabo. Mu ntangiriro y'iki kiganiro twumvise bamwe mu baturage bavuga ko bamwe mu bakobwa bishora mu biyobyabwenge kubera ubukene, kubera ibibazo byo mu miryango, yewe ngo hari n'ababijyamo ngo baronke ibyishimo. Twanumvise kandi bamwe mu bakobwa bakoresheje ibiyobyabwenge batanga ubuhamya ko babitewe n'ibigare bibi, ariko banagira bagenzi babo inama zo kubireka. Reka noneho twumve Dr. Rukundo Modeste, ni umuganga w'indwara z'abagore. Uyu nawe yaganiriye na mugenzi wacu Nishimwe Ariete.
Mu barwayi mwakira ni bangahe baba baragezweho n'ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge?
Nta mibare ifatika dufite, nta research turabikoraho, gusa barahari turabakira. Nubwo baza batatubwira yuko bafite ikibazo cye uko bafashe ibiyobyabwenge, gusa amasuzuma dukora birangira tuje kubona yuko bakoresheje ibiyobyabwenge. Abenshi bakoresha inzoga, hari n'abanywa itabi. Impamvu batubwira ko babikoresha akenshi aba ari impamvu zijyanye n'imibereho yabo. Bamwe bafite ibibazo bijyanye n'ihungabana, ubukene. Gusa benshi twakira ni nk'ababyeyi baba batwite baba bafite ibibazo mu ngo, bikarangira bagize uburwayi byo twita papillomatosis. Ni uburwayi bwo mu mutwe buba bwaratewe no kutakira situasiyo barimo, cyangwa no kuba batarabonye support ya famiye. Izindi ngaruka zijyanye nabyo harimo ingaruka zijyanye n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, kubera ntabwo baba bakibasha gutekereza neza, baba bari susceptible y'abantu bashobora kubahohotera. Izindi ndwara nyinshi dukunze guhura nazo ni uko baba barabaye addicted ku buryo batakibasha kuba basubira inyuma kugore batwite bo ni kibazo gikomeye kubera ntangaruka ziba ziri ku muntu umwe ingaruka ziba ziri ku mwana twite ziri kuri we ziri no ku muryango atsize inyuma gutwita bijyana ibindi bibazo bigomba yuko abone support n'umuryango we ndetse n'abandi bantu bamuri hafi yero ibyo bitabaye birangira abuze uburyo bwo kwikontrola bikarangira agize ikibazo cyo mu mudu ku buryo n'umwana ashobora kuba yamwica cyangwa nawe akaba yakiyahora ikindi kibazo kiri ku mwana nuko igihe yanyweye inzoga atwite umwana ashobora kuvukana ibibazo bitandukanye ashobora kuvuka afite ikibazo cyo kuba nawe adepanda ku biyobyabwenge hari n'abantu bavuka batuzuye ariko na akenshi ababyaratewe n'ingaruka z'uko mama we yafashe ibiyobyabwenge amutwite ikindi arikuramo inda no ku mubyeyi ashobora gupfira ku nda byaratewe n'ibiyobyabwenge ariko kubyara cyangwa se ataragiza n'igihe cyo kubyara.
Ingaruka zishobora kugera ku mubyeyi utwite wenda n'ibiyobyabwenge yarabihagaritse ko yarigeze kubikoreshaho.
Nabyo birashoboka cyane nk'itabi hari nk'indwara bita umuhaha iri connected kuko umubyeyi aba yarakoresheje itabi mbere yuko atwita cyangwa se atwitwe n'indwara imwe gusa biterwa nanone n'igihe amazi yarabiretse n'ingano y'ibiyobyabwenge yafataga. Muri rusange ubufasha duha bakoresha ibiyobyabwenge bugenda butandukanye bitewe na kesi baba bafite nk'urugero ku babyeyi ariho dutangirira nko ku babyeyi akenshi tumufasha hari imiti tumuha ikamufasha kugira ngo agende yongera yitekerezaho ariko ahanini cyane tumufasha kugira ngo abone social support kubera niyo hanini n'abarabuze tumufasha no kumuhuza n'aba counselors bakamufasha kugeza igihe abivuyemo kandi tugashishikiriza n'abo muri hafi y'umuryango we kugira ngo bamwiteho kubera tuba twamaze kubasobanurira ikibazo cy'umubyeyi afite kuba bafite ingaruka ziri medical turabavura cyane nk'abafite indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina kandi tukanabagira inama z'uburyo bitwara nyuma yabyo ku bandi noneho baba bafite barakurijemo ikibazo cyo mu mutwe akenshi tubahuza n'ibindi bitaro bifasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bakabakurikirana hanyuma kuba barabaye addicted tubajyana mu bigo rehabilitation centers nabo bakabafasha cyane ababa urubyiruko. Inama ya mbere nabagira ni uko baba bari kwangiza ubuzima bwabo kandi yego bari ibibazo ariko bari ubundi buryo bwo kuba babikemuramo. Ikintu cya mbere ni ukuganira n'abantu igihe cyose agize umuntu aganiriza ikibazo cye bimufasha no kugira ngo abe atajya kwijandika mu kunywa ibiyobyabwenge. Kindi ni uko hari ibigo byinshi bifasha urubyiruko cyane kuba bagira ikintu bakora kubera kenshi urubyiruko rujya mu biyobyabwenge kubera nta kintu baba bari gukora kubera muri kwa kutagira ikintu bakora nibyo bituma bajya mu biyobyabwenge.
Arakoze cyane mugenzi wacu Nishimwe Ariete ku kiganiro kiza yagiranye na muganga uvura indwara z'abagore. Mwiyumviye ko kunywa inzoga bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abari n'abategarugore harimo nko gukuramo inda, kurwara kanseri y'inkondo y'umura, kubyara abana batuzuye, urushwima ndetse n'izindi zitandukanye ariko kandi yanabagiriye inama yo kuzireka.
Naho najya ngo numve nduhutse na nandi najya ndamutse ngusize urya sheri naremewe wowe n'ukuri burya naremewe wowe
nitwa Sano Aline ndumuhanzikazi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM nawe ntugacikwe.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu mugume ku maradio yanyu mu kanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo.